yanda joni tori mintaji chapantati do ena studio kalangu habaruje fulfulde kor jawone e modon ono kodor ngala to enan telwa region agadez mabita ma hande enan himbe puddi non jaha do mudum wadi hitande feccerni enan ko nokko no golle wombe no golle be ko non nawtare ke dun sanne non ni chadal no wodi hakkunde himbe dilla way be ton enan bani bangu ngari jodi ton enan belle yar hakkunde mabbe jodi be belle yar be enan fulle region tilaber non enan non mon bullal ko be gaddi do fi jonde mabbe de enan kambe dilla wombe enan non ni hande yewtal men pinne studio kalangu haltana hala sariyaji do fi goldudde talkur feneru na adi do fa wada fewre do talkur godon ko dum woni ko sariyawi jomu nangete e ko yonnate en nan ne burtini seda kala ko re on goni jammin sumana amadu ko janganta habaruji di endani e fulfulde gofu ko poddirteni wonno e le nyala chaktide endan do leydi meden Niger wadi hono fawar joni bonanda mobilaji ko heewi sane do labi di enda di mobilaji mawdi ko joji himbe ko wete karuji di kanyu woni no wada bonanda o fa himbe no maaye enda himbe no barmadu sane no wadi ni ko min jewde bibbe wuro be kolli dum won ko be ji e do majjum dum won ko Fanta Shamsu daye wadune en subako
Handen golle de galana do balbe gomnati gan kan hani hoja mangaku joddina dabareji lobbi ko watta loreji di nawtoro e labi lobbi der ridu leddi gan jangal no yobe ittereno kokke joyen kampaniji dido ngada tindinoje yago e dorbo tobe loreji di kalfintebe yonkiji himbe keme keme
l'état doit penser
gomnati kan hani darade arande fu ko watta musola on enda hebum gam miden giya awjobe loreji gom erol awjaki mabbe e tokkire fu gonga ko gom ko be ki do nyame wala mo anda no himbe gonno tokkira no keba erol awjaki lore den gadam awjotobe bendu kokke hakke mum en de kana hokkede
leur droit
mo amon nabide min ka hegida be gala so ferebe dubbe no wadi ibe choma sanne be gala ibe poita dum wadi gira mabbe no daano wakati be dorboto
nani to enan telewa wonander region mo agadez nokuno latido ndian tajino lawgol enan kodor ko du konna wonoto no nyibe kodor ko du konna chapantati e golewru utni won ndermu ne han golleji may dum gasa joni wadi ko to lebbi sappo jetni enen ko no golle hanen enen be mabbitini loreji pamari kany e moteje keba bitto do kodor ko enda himbe wombe no golle no kurne enen ni be beltake sanne e mabbito gol enda ko be kalni Anice Karim ketnenani
je vais dire merci parce que c'est
ni mi wi'a yettore Allah tajol diangol latanake himbe arlit e agades fusa dorna hana du kambe tan fa e tokkirobe do no jawta ilol golde wari c'est ni dum wala dabare amma joni min tokkir pontal wa o de gonga ko yurna heba ke sanne
c'est un grand ouf de soulagement
vraiment c'est gonga weltare mawne non e minen tokkobe lawol gol ko kodor ko o firta dem min bawta wodi jahangal gal gam min he koreji am funo min bawta jolido Allah yetta min paana arlit del lore pamara min goni kando wauta arti goruwol gol yettore non ko kodor ko o fitta torra hanti
terminé
nonni wadi ko to jodi balde jetni anako be jotti do belle yara region mo tilaberi be wonno dille wobe fere no kuje mun en bani bangu wari jodi don enda kana woni ko be tawda hande chadale kany woni nokkuto yaate ladde kany ndiyan labdan cenin an jartedan nani ko be kalani bandi mi tada Hassan Mumuni do fi mo be goni be buru der mudum
jirot nan tekkas puddol hitande warde joni worbe gala hakkilo fukkingo e robe do gala nyaloma fu ibe dari ibe domi himbe don wadi min gari do sukabe amin janda min kebay safare min kebay nyamande mi andani ko watta yeso gada nido minen der billare to sukabe amin jodi fu be ummine wi e nokkure janande no ko min gidini himbe munyodira ibe robe en be munyamin moy fu ta ummin hakkilo bandum min keba ko yirna kam min nyaagi
min perawana der leydi bani bangu le wuro no wi'e dey koku min gari do dugante fude hakkilo fukkingo ko min jidi fa borede woni nyegeje gam jonda debbo gon wari no dikito amin wiide ko cukalo amin goni no choppino der no kuje mu en ankayni hande ko buri sulude min dum woni nyegeje e ndiyam jartedan wallahi min galado
nani ilun go lewru utundu gonde der mun tan departement dogandu ci region mo dosso hebi hon neddo goto lati tawdama e nyaw cholera le doctorore nde endandu konna be bi nyaw cholera ko heba dum neddo goto non ko yira fa wakati mo kalte o enda ɗum waddi ko fande hoorejo fawara jondi ko Allah tonde o wi hono ñawgu enen ko kolera ɗum enen ni eɓe gonɓe tinni ɗum fa no woɗi saabɓe mataw fo ka sendan neɗɗo goɗɗo mbiyaɗo ɗum heeɓi ɗum docteur Soumana Harouna nani ko haalni Abdoul Aziz Dayyuma.
C'était le 1er août passé.
No go'o lewru août non min kalana e wiyede ko goɗɗo sallat nden min gaɗo e wiɗagol ittude ƴiƴa makko yarude nokku to ñawuji ƴewtinte ɗon caggal mu non ƴeewa ndaara ko ñaw choléra nanguimo kanƴune hokkimin laawol e hoƴude laabi illu nden e min keɓay kadi neɗɗo fuu mo ñawgun wangi e mum faa nomin tawa hande balɗe mum sappo e nayi ngam illujom min keɓi waɗande ɓiɓɓe wuro ɓen pirtugol ko'e to lekotorore nde ñawgun wangi leymu nde woɗi dumin gatti safare nder mayre kamɓe leyɓaade nde yaade e nimɓe ɓadiɓe neɗɗo nanguɗo choléra on to saɗorma amin woni min ɓatta kina leydi Nigéria ñaw choléra wangi ton fawari nimɓe ko heewi fuu du no keero nongol domaka ɓiɓɓe leydi meɗen no naata no mburto ñande fuu to ɗumne watta ñawgu no yaawi raɓute
la transmission est plus facile
noonne hara filla to enɗam birnin konni kañumdu kono région mo tawa noon toon du no woodi saɗɗanoma sanne ñaw choléra ngu ene ko yiya e himɓeje toon ka noon woni loctoronde enɗa hoƴƴi laabi koto ko tawe ñawgu enen dewsama ɗum wonno ko Hassan Harouna kawjiɗo fila laaɓalle loctorode birni konni o haalani bandi mbiyeteɗo Asmane Moussa Arzika
konni ensemble mo tombi
ɗo loctorode birnin konni ɗum heeɓi himɓe jo nanguɓe ñawgu nder cakantarare nde ni goto heɓake nanguɗo ñawgu enden to e ɗum wawi wi'ude ko raɓugu enden wangi kenga warde hannden filla raɓugu enden ni hulƴinake nder cakantarare amin nde ngam himɓe no adoyte ni noon no gadde ɗo loctorore illa gaɗa julde futuro komin tawa toon enden na ko yande nayyi subaka komin dilloyi hana du ɗum darino ba joni ɗum e adoyde himɓe iɗum wadda suudu tomin gatta himɓe du min gala ɗum wala du ɗo enden nder huɓere konni de mo andana bangol raɓugu da a waddai neɗɗo ma gondo ma waddi neɗɗo ma yettore Allah wala mayɗo nder maɓɓe abada min kaɗa himɓe warde tumtade ñawɓe mumɓe amma he lawol gol enden min kaɗi komin giɗi hannden kanni woni himɓe muña acca warde loctorore tumtade ñawɓe ɓe
enden
noni wontiri en tawa e nder ndungu woodi fungodu waɗi sanne ɗum woni huɗo fuɗi heeso nenene kadi dabbaji ɗi koɗa no harno ñande huɗo ko ene sanne no nafa ɗum endu nokku goɗɗo nokku goɗɗo kono no torro ɗum en yerno loctoroɓe dabbaji ɓe nda haaliri Cheibou Mamman goto e kawjiɗo fi ko dartono durgol to e nder région mo Dosso o fillaneke bandimbiteɗo nana Hadisa Hassan ɗume wonno ko huɗo heeso ko wawi waddande dabbaji ɗi
dabbaji no tawa nder gesele tefude huɗo hecco ko durte ko huɗo du no woodi ko nafirta ɗi woɗi du fa hande no woodi baasi ko waddanta ɗum ngam huɗo heeso ko dabbaji ɗi ñamta ɗum no woodi vitamin tawaɗo nder mum ko nafata dabba ɓurde huɗo ko heɓta nder wakkati setto ko huɗo dunde ni fuɗɗi e leydi e nder ñamol muɗum ɗum dabbaji ɗi no ñama kulle kewɗe nder mum to ɗum ɗon woni baasi ko wawi waddande dabba ndenne duroɓe ɓen no kaani faamude ko ñaamol huɗo hecco ko baako no wooɗi iɓe kaandi hokkude dabbaji maɓɓe ɓoɗe ko warta jalɗi reedu an wakkati fuu miɗen gaddane filla dabbaji gonɗi no carta wawtugon sayto min tufiɗi ko ɗum waɗa dama to ɗum saabi ko duro fuu no haandi wadde hisabu tokkitaade cellal dabba
mum
nonni ɗum waɗi kotto joni lewru bummur ni ko ɓiɓɓe leydi Niger sukaɓe ummatore kañum e ƴoyɓe leyɗe goɗɗe kerɗe leydi men Niger no garta ɓete madarum fa région mo maradi gam batte wasugol kange ɗum du konna hunnon ko laati wajibi sey laabi koƴƴe laati du hono no hollano kange hani wasire yerno mbiteɗo Ali Mumuni janggino université maradi o haalneri bandimin Mohamed Mamma
la totalité
ɗuɗal wonɓe no tefa kanŋe ɗe fuu cukaɓe ummatore no amma dalila rafi keƴoron hakkillo fukkingo ko tawa nder cakantarare de endal no hani noon ɗum singa dabare no ɗum hawjoro jonde tawaɓe ɗon wonɓe no basa kanŋe ngam no woodi du himɓe leyɗe yaasin warɓe ɗo endan no basa kanŋe ɗen misali himɓe leydi Nigéria leydi Mali leydi Burkina Faso fa e leydi Soudan de ndungu helti golle guese kantama no waɗo dimma himɓeɓe enda ɓurani lawol laamu leydi gom wi'i jawdi waseteni leydi Niger ɗo fuu gomnati jeydi. Nden ne goɗɗo wawa wi'ude kantan jeydi kange cakantarare maada rumfa de anda godal mum no andana illa hana hande misali illa hitane duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoy tati. Hande kange tawaɗe dow dow ɗon andan kanni yimɓeɓe gonno itta hedde hoore huuɗo leydi din ton wuddu majje tawti. Ngam nde en daari beɗi leydi cakantarare maada rumfa de e leydi Zamfara tan en nandi
hecci keñan warde keñan gallure gaya ɗo won to fawar jondu konnani fi taykondo waɗa ɗum ɗu ƴewtana région ji jeɗɗi leydi Niger hawtaɗe e leydi Togo. Hoorejo fawar jon taykondo région mo Dosso o wi hon ɗum ɗo waɗana kanani gam batte ɓe keɓa fawar jondu kono ɓe cuɓɓo hono heyɓe wawɓe taykondo on endan. Maître Souley Issiaka won ko wiyete nani yewtere makko e fawar jondu mbiteɗo Fadel Alou.
Miɗen he darude nomin gaɗa komin keɓa ɓurɓe ñeñuɓe nder filla taykondo ɗo nder région amin o de Allah jaɓi. Waɗoɓe taykondo ɓeydu ƴuwi nder nokkuje kewɗe gari ɗo endan gaya. No wodi duba ƴuɓe leyɗe takkiɗe men misali leydi Togo. Région ŋiji jeɗɗi yimɓe mum en gari ɗo enda garki maɓɓe kiidu ɓeydan hokkude himɓe sembe natude taykondo o ɗo nder huɓere gaya e kam fuu nder région Dosso. Miɗen giɗi du min keɓa himɓe ñeñuɓe ɓe yaada yeeso lutti no woyta iri alfaga en e ko nandi titta. Warɓe ɗo du fuu no godi ñeñal. Mi nani du belɗum gaɗol sigila o.
Vraiment, je suis très fier de cette compétition.
Hande yewtere meɗen pindinol altinaire funa haala enen andi filla sariyaji dow fi neɗɗo fuu laatiɗo tabintinama golliri hono bindi peneji dow filla lumaku na banki naadu konnan gollirde e ko nandi e muɗum e haalde fewre dow ɗereji naadu konnan suudde ɗereji ɗi gana gonga joomu no nangeteɗo kasu. Caggal nangede muɗum kasu du wattete yoɓa ceede kewɗe laati du wajoyte e leydi ndesa gomnati leydi men Niger. Ɗum wonno ko madame Goje Maimouna Gazibo kiitotoɗo haalani bandi min Barkisa Hamidou min pirti e fulfulde.
Neɗɗo fuu nanguidaɗo no nawtoro ɗerolgol waɗiraka wonga nder filla lumako noon filla banki na filla gollirde wonde dow jonde hoore mum. Joomum ñaman kasu lebbi jeego ya duuɓi joyi mo heeri nawtori ɗerol gol waɗiraka gonga nde nangama kandu kasu goto on jukkete noon du fa han nawtoriɗo ɗerol gol bindi mum huuɓay na ɗerol gol ko winda nder mum hana gonga. Neɗɗo o du kasu lebbi jeego ya duuɓi tati kan woni ko uddete deke yoɓa du ujunde sappo yaade ujunaji herme cede sefa fude nawtorade ɗerol gol waɗiraka gonga fuu e gaɗol maggol fuu no goo sarru woru nanguiɗa ɓirɗe reegi ɗi fuu fiyirte
ɗume woni jukkugo ko neɗɗo mo kiitotoɗo tabintini waɗi gacce.
Nanguidaɗo ɗerol gol waɗiraka gonga gol wala fuu laawol no heɓira koyirnan nder kiite mum heɓata du joofidol e tongode joomum kasu duuɓi ɗi teƴana ɗin kanni ñamata gaɗa kasu o he ceede ɗe neɗɗo o deka yoɓa no waɗo haɗe feccere hakke ɗe laabi ɓileydaku hokkimo na haɗe hakke ɗin fuu misali joomum haɗe gollude nder gollirɗe gomnati suɓanade goɗɗo na haɗe tefuɗo nokkure ɗe cuɓa kiigi no gaɗe hokkataki du tamma darje
fuudécoration.
Ɗume woni ko wasude hakkeji muɗum dow fii politique e neɗɗaku wawi bonnude
nde cuɓaki no waɗe on mbawa suɓanaɗe goɗɗo on tefotade nokkure nder cuɓakiji ɗi gomnati kandu hokkata on tammal darja fuu on mbawa seedanade goɗɗo nder kiite na ƴamede haala nde talki sawara ɓaade no gaɗe on mbawa natude nder gaɗol talki ɗi sayni nde ko ƴeewa sukaɓe moɗon no nade himɓe moɗon kokki on laawol natude sawara mum'en on kokkatake laawol jogade malfa on mbawa du singude gollirde hoore moɗon na ardade sarusi fuu nder raɓɓinol haala ɓurnan nanguiɗaɗo irɗerol gol waɗiraka gonga oyata
de vie la personne n'a plus d'avenir.
E do ɗon ko habaruji me fulful tilliɗen studio kalangu. Assalamu aleykum mbalen to jaam waali studio
kalangu difa do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi fm zender
do radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi fm
maraɗi dow radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
dow bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm studio kalangou.